Christmas, lelo Christmas, omwaka omuggya, leka kube kwa ssanyu. Christmas, abange Christmas, omwaka omuggya, leka kube kwa ssanyu.
www.djericom.com.